nifike mwisho mwema. Baba naomba nitofautishe na wewe. Najitahidi mimi nikupendeze Mungu. Mimi naomba nitofautishe na wewe. Ninatamani niwe baraka kwa wengi. Mimi naomba nitofautishe na wewe. Ninajitahidi nikupendeze wewe. Mimi naomba nitofautishe na wewe. Utembee kwangu mimi, kuongea kwangu Baba, naomba nitofautishe na wewe. Mawazo yangu, moyo wangu, naomba nitofautishe na wewe. Nitofautishe Baba yangu, niwe baraka kwa wengine. Uwe na mimi kila siku, moyo wangu ukae na wewe. Sante. Nisishindane kwa sababu wanashindana. Baba naomba nitofautishe na wewe. Nisipigane kwa sababu wanapigana. Mimi naomba nitofautishe na wewe. Nisionge kwa sababu wanaongea sana. Naomba nitofautishe na wewe. Nisiseme wengine vibaya kwa sababu wanasema. Mimi naomba nitofautishe na wewe. Najitahidi mimi ili nifike mwisho mwema. Baba naomba nitofautishe na wewe. Najitahidi mimi ili nifike mwisho mwema. Baba naomba nitofautishe na wewe.
Nisaidie Mungu wangu, niwe vile unataka.
Nisiwatendee wengine nisivyopenda kutendewa. Mimi naomba nitofautishe na wewe. Nisitamkie wengine nisivyopenda kutamkiwa. Naomba nitofautishe na wewe. Kati ya wenye mizaha sana, naomba nisiwe. Mungu wangu nitofautishe na wewe. Kati ya wasio kujua, mimi nisiwemo. Mimi nitofautishe na wewe. Kutembea kwangu, kuongea kwangu, Baba naomba nitofautishe na wewe. Moyo wangu uwe ni mwema, naomba
najitahidi mimi,
najitahidi
ili nifike mwisho mwema.
Uwe na mwisho mwema.
Baba naomba nitofautishe na wewe.
Nisipote.
Najitahidi mimi
Baba
ili nifike mwisho mwema.
Nisaidie
Baba naomba nitofautishe na wewe.
Niwe baraka.
najitahidi mimi
niseme mazuri
ili nifike mwisho mwema.
Wase yaliomema
Baba, naomba nitofautishe nawe
nisinene mabaya.
Najitahidi mimi
nisiwaze vibaya
ili nifike mwisho mwema.
Niongee
Baba, naomba nitofautishe nawe.